Nshuti z'ijwi rya Amerika, mwaramutse neza. Ubu ngubu noneho tugiye kuganira na Samputu Jean Paul, umuhanzi w'umunyarwanda muzi mwese. Tugiye kuvuga ku birebana no gutanga imbabazi abantu bakorewe jenoside, abatutsi bakorewe jenoside, bashobora gutanga imbabazi se? Jean Paul Samputu nibyo agiye kutuganiriraho muri aka kanya. Hanyuma turi kumwe na Mugobokanshuro Ephraim na Muvunyi Innocent. Ntatinze rero nagira ngo abo bose babanze babibwire. Jean Paul Samputu, uraho urakomeye?
Yee,
mu magambo make barakuzi yego, ariko ongera wivuge ibigwi mu magambo makeya.
Nitwa Jean Paul Samputu, ndi umunyarwanda, nkaba ndi umuhanzi, ndetse nkaba narahisemo kwigisha urukundo n'ibihangano byanjye, yaba mu biganiro nk'ibingibi no kugira ngo abantu basubirane ubwiyunge. Nicyo kintu mpagazeho kandi nkurangura buri munsi.
Mugobokanshuro Ephraim, muraho nawe urakomeye?
Muraho neza.
Ongera wibwire nawe mu magambo makeya abateze amatwi ijwi rya Amerika.
Nitwa Mugobokanshuro Ephraim, nkaba ndi umucungamari wo mu kigo nderabuzima cya Vega i Rwamagana, nkaba ntuye ku cyate Makamba i Kibungo, intara y'Iburasirazuba.
Muvunyi Innocent, uraho nawe?
Muraho neza Kamirindi.
Amakuru.
Ndaho ndakomeye rwose, no i Kigali.
Ye, uri i Kigali, ubundi ukora iki?
Ubusanzwe ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho mu mwaka wa gatatu, ariko ndi n'umunyamakuru kuri City Radio.
Ubwo ushigaje igihe kingana iki ngo urangize kaminuza?
Hasigaye umwaka umwe wonyine.
Urabijyanye. Nuko wahita utubariza ikibazo, Jean Paul Samputu?
Samputu, nagira ngo mubaze kuri iyi gahunda ijyanye no gusaba imbabazi ku bakoze jenoside. Ubwo ni ukuvuga ngo hazamo abayikoreye ko baba bagomba gutanga izo mbabazi. Kuri we nk'umunyarwanda, abona ari iki gishobora kuba inzitizi kugira ngo iki kintu kigerweho neza? Ari abakorewe jenoside bumve ko izo mbabazi kuko bagomba kuzitanga, kandi n'abakoze iyo jenoside bagisabe bumve ko ibyo pfunwe by'icyo cyaha indengakamere bakoze icyo cyaha kivuyeho burundu.
Ubundi uwakoze icyaha aba agomba gusaba imbabazi, uwakoze amahano aba agomba gusaba imbabazi. Yewe niyo batakubabarira uwo wabikoreye, ariko murabizi waba wemera Imana cyangwa utemera Imana, uzi ko ibibarira yanavuze sibwo, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku murababarirwa. Tuvuge ko nabo batabiguhaye, uwo wisabye ndakubikwiye ku mutima, uwo ubwawe byonyine biragukiza ugakira, kabone niyo utababarirwa, ariko uba warangije kwiyeza cyangwa se warangije gusenga ugira n'amahoro mu mutima wawe. Naho rero kubyitwa gutanga imbabazi cyangwa se kubabarira, abantu benshi bakunze kubyibazaho cyane, ndi mu bantu babitangiye, ndabyibuka ukuntu byagoranye kugira ngo byumvikane, na n'ubu ikigorana uretse ko ubungubu batari nka kera, ubungubu basigaye babyumva, kuko abantu bamaze kumenya ko iyo ubabariye ari we bifasha, iyo ubabariye urakira, byo muri bikomeye. Ni ibintu tubwirwa n'ijambo ry'Imana, none ijambo ry'Imana wenda anategeka, iyo tegeka rwose Imana iravuga ngo nimutababarira babagirire nabi ngo na gato mu ijuru ntazababarira. Rero wabyanga wabikunda ni itegeko Imana yashyizeho, itegeko ukwabije wabyanga wabikunda. Yababaza biteye abantu babyumvise birabababaza, ariko n'abanyarwanda barabuze ngo babaye n'ubarinzi kose, kuba wari ikintu muri jenoside, kuba warakorewe diaspora mbi, nyine biratangaje iyo umuntu abivuze, ariko ni ibintu bikiza bamaze kubikorera bakiza. Ikindi zo wakongera gukunda utarababaye, ikintu kenshi badukomeza amahano muri jenoside kugira ngo umuntu ajye agira urukundo biragoye, kandi niyo waba udakunda. Noneho rero tugira n'abana, n'abantu bafite ababyeyi bafite abana, ndabona inzaka nyinshi cyane ingero zihari, usanga abana barahamutse kandi bataranabibayemo kubera ababyeyi, ugasanga umubyeyi araha umwana ibyo afite kuko nta bindi biriho guhangara bimuha, niba ari guhaha mukanabimuha. Kubabarira rero ni umuti, kubabara ni ikintu gikomeye, birimo umuti usharira ariko bikiza, byaragaragaye bimaze gukiza benshi, kandi nkandi iyo ushobora gukira amagambo sinayavuga, mbose sinayavuga n'abahanga n'agahinda, niyo kubera ko nakiza ikintu gikomeye, kuko nababariye.
niko se Jean Paul we yabajije ati inzitizi zikomeye nizi wabitangiye kera ubimazemo imyaka izo nzitizi wagiye ubona nizihe
kandi kugire iki ni kibazo cyiza cyane inzitizi ni kimwe ikomeye urakoze turabivuga yumi nuko abakwiye kwigisha ko bo muri ikomere cyangwa ko abantu bihana niho bafite ibibazo ntabwo babyigisha kubera iki ntabwo wakwigisha ntabwo wakwigisha abantu ngo nimukunde nawe udakunde aho turababona mu masengero aho turababona mu isi mu bisi ubwenge inzitizi nta nubwo nzi iya kabiri iya mbere ni nayo ibabaje ariko ngo nabaze ubwenge ariko ngo barize niyo nyinshi igihugu kandi ni nabo bakoze jenoside ubu rero ni nabo babangamira ubwenge uzambaze ku Jean Paul utangira kwigisha ubwenge ni nde ku kibazo wakigira naho ngaho aho bita ngo ni bimenye urero bisi abo ni nabo bashyizwe mu bikorwa ni nabo n'ubu ngubu babuze ubwenge bugezweho wumvise abantu bashatse kwihana wumvise abantu babirwanyije abo ngabo ni bumvise ni bene abo abarwanyije bitangira kuvuga ngo nenda arabamariye ibyo twiyumvaga n'umuvandimwe wanjye bisi ni twabayumwe abarwanyije ni bantu ni bene abo izo ni zo nzitizi iyo niyo ntambara turwana iyo niyo ntambara y'igihugu gifite abo ni abo ngabo n'izo nzitizi nta n'abandi
iyi mwumva ni radio y'Ijwi ry'Amerika turi kuganira na Samputu Jean Paul kuri kiriya kibazo cyo gutanga imbabazi ndetse no kuzisaba imbabazi kubakorewe jenoside no kubayikoze turi kumwe kandi na Mugoboka Nshuro Ephrem Ephrem we watubariza nawe kibazo Jean Paul Samputu
ni kibazo ngira ngo mbaze Jean Paul Samputu mu Rwanda hari abana birera bakanarera turumuna twabo kubera jenoside yakorewe abatutsi ausanga babita amfashe ku demenage umwana gakura imburagihe ngo ashobore gutekerereza abo bava indimo kubona icyo kurya aho bakika umusaya icyo kwambara icyo kwiyorosa n'ihurizo rikomeye abazi imibare baravuga bati c'est une équation à multiples inconnues kugikemura ni ingorabahizi watumye bari abana babaho uko babayeho magingo aya nagira ngo mbaze Samputu ikinye no kubasaba imbabazi gusaba imbabazi bari abana cyangwa ikingenzi ni ukureba uko bashaka ubufasha bufatika bwatuma bari abana basunika iminsi yo kubaho kububakira amazu kwibwiriza ugatanga indishyi z'imitungo wangije kubaha icyo gutsirika isari n'ibindi mwebwe mubyumva mute Jean Paul Samputu
ikibazo ubungubu cyarenze cy'abandi ikibazo cy'igihugu cy'u Rwanda ahubwo u Rwanda twasigiye ibibazo twakurikiye ubundi umuntu yishinga na buri munyarwanda wese kuba yatunguka abo bana kuba yagira icyo bamarira ariko ntiwategereza ngo kanaka urashize koga mpano ngo niwe uzaza kubigukorera reka da mwewe n'abarinda niyo tubababara nubwo navuze kubabarira hari abangamizo mbabazi kubera iki umuntu yabyiye arigikoko ntabwo wategereza ko umuntu azahinduka ngo agire ubumuntu ugitegereze ko aricyaza kumara no aho uko bimeze ni ukwireba ukareba niba nawe yakuremye kuko imana niyo yaremye abo bana imana izabafasha ariko twebwe dukora iki nkange nakora iki nakorera iki abo bana wowe wakorera iki abo bana aho niho icyo tugomba gukora umuntu wese akavuga ati mu Rwanda turifasha no gufasha abo bana abo bana ni abantu b'u Rwanda ni urwanda rugomba kubikora kubaga ni wowe mugenzi nta kuri byagenda tugomba kubafasha tugomba kubibamo tugomba kubigisha tugomba kubaha urukundo tukabafasha ntabwo itegereza witegereza mu kanaka uriya muri rwego rwo gukora ashobora kubafasha ariko ntabwo ugomba gutegeka wakwicara nicyo nta kundi rero ni dufashe abo bana dushyiremo ingufu icyo kiri ikibazo cyiza cyane ahubwo tuboneho na kamere ndamubyumve hazari iki dushoboka cyangwa ibindi biganiro gushishikariza abantu uko twagomba kubona
ijwi ry'Amerika rivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muvunyiwe hari ikindi kibazo ufite
ikindi kibazo nshaka kubaza Samputu nagira ngo mubaze azi gahunda ya ndi umunyarwanda u Rwanda n'abanyarwanda barangajwe imbere n'abayobozi bakuru b'igihugu batangiye muri iyi minsi ni gahunda yuko ari abakoze jenoside bafite imiryango ndetse n'abayikorewe bafite imiryango noneho umuryango ukaba ushobora gusaba imbabazi mu izina ry'umuryango wabo wakoze iyo jenoside iyo gahunda ndumva Samputu ayizi nagira ngo mubaze nkawe nyuma y'imyaka 20 jenoside yakorewe abatutsi ibaye urwego abanyarwanda bari bamaze kugeraho mu bumwe n'ubwiyunge abona ari iki gishasha iyi gahunda ya ndi umunyarwanda ishobora kuzazana.
Ikintu gishasha ishobora kuzana ni ugushyira mu bikorwa iyo gahunda. Iyo gahunda itavuzwe mu gisuru, iyo gahunda itavuzwe gusa ikashyirwa mu bikorwa, nicyo cyonyine kizazana amahoro mu bwiyunge n'ubwiyunge. Ikindi bavuga ngo umunyarwanda ni na byiza cyane, kera umunyarwanda mu bintu unakabwa ati ngo nitwe ni aya ndugu usanga ntacyo byabamaye, ntacyo byamariye abanyarwanda, ntacyo byigeze bimara, ahubwo byarabatatanyije. Ariko uvuze ngo ndi umunyarwanda ariko bikaba mu mutwe, apana kuvuga mu magambo gusa, ukaba ubizi aho ni umuntu ariko mu kinyarwanda rw'umuntu n'umututsi cyangwa umuntu bizatwara igihe. Ni uguhozaho, ni ukwishimangira, bikigishwa mu mashuri, ariko uburyo bwo kubyigisha mu we ni ibikorwa bikagaragara mu bikorwa. Noneho ndabyibuka mu 2007 niyo nshahuka mu ndi umunyarwanda naravuga byose kigira amara kubohoka navuye muri gacaca, niho nabonye ko amoko ari amatimbi. Amoko yewe ntabwo yanavutse abisabye ngo nzavuke mana uzamene ibi ikada niyo biyagumye kuzinda kuba muri iki gihe cyuko ntabwo yasabye nanjye ntabwo yarabizi ko azavuka neza. Ariko rero iyi gahunda mu munyarwanda agira ngo ushimire abayobozi bayishyizeho, kandi n'abandi barayitayeho barayigihe ubwo natwe nk'ababyumva n'abanyarwanda cyangwa se kubishyira mu bikorwa, kubishyira mu bikorwa, kubishyira mu bikorwa nicyo cyonyine dukeneye, nicyo cyonyine tuzahinga abanyarwanda. Imvugo ikabingira.
Ariko se Jean Paul Innocent, komeza komeza
aho ngaho yarageze ntekere ubundi imbere mu mategeko ndetse no muri sosiyete ubundi bavuga ko icyaha ari gatozi. Wenda we atekereza iki ku kuba hari abanyarwanda wenda bashobora gutekereza ko batagomba gusaba imbabazi mu izina rya bagenzi babo, kuko hari umuntu ushobora gutekereza ngo ninjya gusaba imbabazi ubwo nzaba nanishinjije icyaha? Icyo kintu agitekereza hiki
kugize neza kubivuga icyo kintu cyaravuzwe cyane, bamwe bahamagara abandi basaba imbabazi mu mwanya w'ibanze ngo mbese bagira gute uyu yatangiye no kwamagana kumurasana imbabazi uba watangiye gusa wubatse ku ruhande biba bigaragara ko ubushake ari ikintu bigutwaye iki usaba imbabazi cyangwa se ukaba wafata imbabazi wasaba imbabazi na nimubyara wanjye ariko yakoze amahano ndumva namusabira imbabazi mu muntu ubariye ukemera ukigeze kugaragaza ubushake ntabwo ushaka kwirinda guhinduka. Narabyumvise ndababara cyane ukumva umuntu w'umugabo ufite icyaka ingahe agiye hariya ngo umusabire imbabazi mbi wazisabira umuntu umuntu ashobora ko abantu babaye ibikoko, abantu barahindutse ushobora kuba ufite intege ku wakoze ibi ariko kubera ko ubwo niba ubukene nyine kubimusabira kuko byagabana kubyinjira ngo sinzi no kumuha ngo byagabane kubyimusabira byawe ubwawe wowe nimba wemera ko hagomba gusaba imbabazi kugira ngo abahoraho ni kuki kuki umuntu yajya kuvuga ngo uwo muntu ngo ntabwo ngo ntabwo wasabira imbabazi cyane kandi uwo ngo wabisaba ushobora kubisaba imbabazi ati nanjye mbavuga ko ndi mu bwoko nka buriya buriya bwoko kugira ngo busebye ubwoko bwacu kuki tubasabira kongera kandi musubira imbabazi kuki kuki tubasabira imbabazi ibintu ziko ufite urubyaro abana bawe kuki ushaka kubaragira ibi ikintu cyose cyashaka kwegikorwa niyo cyaba gikomeye kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda bugerweho cyakugira ngo urukundo rugerwa wagikora rwose wakwitangira abandi wakwitangira u Rwanda rwawe cyose ndabishyigikiye rwose bishobora guhagarara hariya ndasabira imbabazi abandi ibyaba hakuze ariko ngasabira imbabazi.
Jean Paul we none uko gusabira abandi imbabazi ushobora no gutanga imbabazi ukazitangira n'abandi?
Oya, aho ngaho. Aho ngaho ndongera kuzira. Aho, ni usabwa personnel, si byo? Natanze ubuhamya bw'ibyambayeho mbere ku mutwe watumye ngira imikorere. Ariko ntabwo ahangaha biratandukanye. Ntabwo najya kugira abantu neza nk'umutwe. Aho ngaho Imana iragukoraho, niba ubyara abatumire nagusengera, Imana ikagukoraho nk'uko yaramuzeho ukajya gutanga imbabazi. Ariko ntabwo nareka kuvuga ko imbabazi zifasha wowe zidafasha n'ubuzima. Ntabwo nareka kuvuga ko utagomba gutegereza ko wazana kuzigusaba, ugomba kuzisaba, kuzitanga, nako ugomba kuzitanga kuko bigufasha, bigafasha n'urubyaro rwawe, bigafasha n'ejo hazaza. Imbabazi Imana nayo ntabwo yabitegeka. Imana yabitegeka ni itegeko rero no gukunda abanzi bacu no kubasabira no kubasengera. Ukunda umwanzi wawe usengera umwanzi wawe usabira umwanzi wawe. Yewe nagize kubona n'abantu batemera Imana itwegera bigisha no kubabara kurusha twebwe babavugisha, bo barabyigisha cyane amadini yose nazo kwa hafi yose ayi mahaye nuko abarebirimo hari buri biri ari muri korowana ari hose nana gwa ni mirengo yase ya hari irundi wendi n'indi none imana yawe n'agategeka ngo nimutaba barera abandiye nabi n'agatwa mwiji bazaba bari ariko nubwo bivuze gutyo ntabwo navuga ngo ngenda ngo reka ngo nta urugero ngo ngiye kubwira abantu ngo mura mubabarira ya ibyo niyo byivugiye ukababwira ko abantu imana yabivuze ariko cyo naho nkabereka n'ubwo kibanze uko byo kubyangishije uko bimbeshije uko bitumumera neza kubabarira ifasha wowe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Ephraim we harakandi kabazo ufite?
Hari ikindi kibazo ngira ngo mubaze. Bagira bavuga ngo erare humanum est sed perseverare diabolicum. Bati inyoko muntu ari bikagera irangwa no gucumura uko bukeye uko bwije. Ariko nanone ngujya gukira indwara arayirata. Ntabwo umuntu arata indwara kubera ko ari nziza. Ahubwo iyo yamenye ko afite ubwo burwayi yihutira kujya kwa muganga ngo avurwe. Ubu tuvugana hari abantu bahiye kuyirwana muri Jenoside yakorewe Abatutsi baba cyane cyane hanze y'igihugu, usanga bumva ko ari uburenganzira bwabo. Iyo babonye umwanya haba muri internet cyangwa irindi itangazamakuru bakomeza kuyifobya no kuyihakana, ubona ko baramutse bahawe ikindi cyuho bayikora abyo twakwita mu bijyanye n'amategeko la recidive, insubiracyaha. Ntabwo ari ukubatererana ariko ngo ubuntu burihabwa hariya Samputu. Aba nabo bakwiye guhabwa imbabazi ubona ko batazishaka.
Oya uva kubwire, oya uva reka kubwire ahubwo abiwa bakubabarirwa none se utababariye wabagira uruva badafite agahinda abo uruva utababare se wabagira nabo kubabarirwa ukadasengerwa. Tekereza umuntu nk'uwo utemera ko n'ibibi byabaye urumva ntabwo umuntu afite kubababarira. Mvuga ni mvuga ni ukuvuga ngo mana biteho mana bagoboka ntibaraba n'abantu dore abantu babaye ibikoko. Abo ngabo nibo bo kubabarira ni ukubyumva muri ubu buryo kuko ni abanyarwanda, sibyo? Ni abanyarwanda rwose kandi umunyarwanda wataye umurongo. Abo ngabo reka tunabita abarwayi, ubwo se ni abarwayi rwose. Uyu muntu arwaye rero umujyana kwa muganga umushakira umuvura, iyo umushakira umuvura ubu mubabarije urumva se atari abo kubabarirwa, urumva atari abo kuvurwa, urumva atari abo gushakirwa umuti. Kandi ntiwabareka ari bene wanyu kuko iyo wagira ubute wabyanga wabikunda ni bene wacu, ni abanyarwanda bene wacu. Tekereza n'aho umunyarwanda mwenye wanyu ameze gutyo wamugira ute? Kuko ntabwo guhora ugutuka cyangwa guhora ni wowe bigaruka ukamera nkawe ari bene abongereza sizi umuntu wabivuze njya mbikoresheje n'igice mu gihe cyo ngo we become what we forgive, ngo tuba ibyo twanze kubabarira. Ni ukuvuga ngo interahamwe ubabariye uba nkayo, si ukuvuga kuba nkayo iyo uvuze wumva bikarisha abantu bikabagora. Ariko nyine kuri babara mvuga ni ukuvuga ngo mana bariya abantu wabakijije bakava ikuzimu bakagibumbi ni bene wacu wabyanga wabikunda, n'abanyarwanda bene wacu niko bimeze. Iyo barwaye hari igihe tujya tujya hanze bakakubona bakakwita umubicanyi kubera iki? Hari abantu b'abanyarwanda babicanyi none se kugira ngo iryo zina rikuveho ry'ubwicanyi uri gutera utamufasha utamubabarira kugira ngo ubwo bwicanyi iryo zina rimuveho nawe rikuveho ndumva ari uko nagusubiza.
Ephraim uranyuzwe?
Ndanyuzwe.
Inosa?
Amen.
Nawe baza rero nanone?
Nagira ngo mubaze, tuzi ko abahanzi bakoresheje nabi impano yabo bakangurira abanyarwanda kwica bagenzi babo badahuje ubwoko cyangwa se imyumvire. Nawe nk'umuhanzi hari icyo baba bateganya mu gukoresha nanone izo mpano bashishikariza abanyarwanda iyi gahunda ijyanye no gusaba imbabazi no kuzitanga? Ikindi nagira ngo mubaze, Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe na guverinoma yariho ibikangurira abaturage kwishyira mu bikorwa. Kuki guverinoma iriho itariyo yasaba imbabazi mu izina rya guverinoma yayibanjirije, wenda nk'abanyarwanda bakaba ahangaha wenda ari abo kubishyira mu bikorwa koko? Tukabona ko wenda abaturage batarimo kugenda ngo bamere nk'abahatirwa gusaba izi mbabazi cyangwa se kuzitanga.
Ubundi umuhanzi akazi ke ka mbere Imana niyo yatanga ubuhanzi n'impano yo kuririmba byagombye rero gukoreshwa mu byo Imana isaba ari byo by'urukundo. Ubundi kuririmba ni ikintu sacre, ni ikintu burya ngo no mu ijuru nta kintu kibaho ni ukuririmba gusa, burya n'ibyo Imana ikunda ni
ibyo biryo by'Imana. Kuririmba rero byagombye kujyana n'ubumana. Kuririmba byagombye kujyana n'ugushaka kw'Imana. Hagombye kuririmba ubumwe, urukundo, gushyana ikindi kintu kigomba gusohoka mu ndirimbo. Ni ikintu kizima, ikintu cyiza, ikintu gifasha abantu, ikintu gitanga umutwe. Naho ubundi kugira ngo nyine barabyishe bakoresha ubuhanzi n'ingufu bugira kuko burya ikintu gitanga ubutumwa gikomeye ni impamvu mu kuririmba n'imbyino n'ubuhanzi. Niyo mpamvu byanatumye binasakara hose bakoresha mesaje z'ubwicanyi. Ubu rero icyo tugomba gukora nacyo ni ugukora ibitandukanye n'ibyo bakoze. Tukaririmba urukundo, tukaririmba kubabarira, tukaririmba gusaba imbabazi, tukaririmba kwihana, ni ibyo tugomba gukora. Wenda uzi kumbaza abandi bahanga umbaze ibyo ngora. Iyo myaka yose 2023 ibyo nkora kugeza n'ubu nta kintu nkora, nta n'ikindi ndirimba, nta n'icyo nzongera kuririmba kugeza igihe nzabwira ku isi izaririmba urukundo gusa n'ibijyana na rwo. Naho rero kuvuga leta y'ubungubu icyo igomba gukora nayo, kubera ko igomba gutandukana na leta yabayeho, igomba gukora ibitandukanye n'ibya leta ya mbere. Igomba kwigisha urukundo gusa, igomba kwigisha ubumwe n'ubwiyunge. Nta n'amahitamo bafite, bagomba kubikora, bagomba gusana ibyangiritse. Burya bahuye n'ibintu bikomeye cyane. Urazi guhura kuza kuyobora igihugu kirimo abarwayi, yego ko navuga rwose, navuga ko ari abarwayi, ntako utavuga abarwayi, kuko niko byagenze. Jenoside yadusigiye ibintu bibi cyane. Tugomba rero kuvura imitima y'abantu, tugomba gufasha Abanyarwanda kugira ngo tunabeho. Ntabwo byanashoboka ko tubaho n'u Rwanda ruzamuke tudakize ibikomere, tutavuwe, nta kundi byagenze. Leta rero ifite inshingano ikomeye cyane kandi imaze kubigeraho. Yewe ngiye narabyiboneye kuko ntangira kwigisha ibintu by'umwe n'ubwiyunge n'ubwo abantu baniraga amacumu. Leta yarwanyeho pe, kuko yerekanye ko rwose ishoboye ari iy'ubumwe n'ubwiyunge koko, kuko leta yacitswe ubumwe n'ubwiyunge. Urumva rero nta kindi yakora atari ubumwe n'ubwiyunge, ni ryo zina ryayo, nta kundi byagenda. Igomba kubikora rero kandi barabikora. Nibonye niyo gahunda bashyizeho ngo ndi Umunyarwanda. Urabona ko bafite ubushake kuko bwo kugira ngo amahoro agaruka, kuko bitabaye bityo nabo bayobora abandi, siko bayobora abarwayi. Ariko se bagomba gukora uko bashoboye kose Abanyarwanda bagakira.
Ariko se Jean Paul, ako kantu ko leta nayo ikwiye gusaba imbabazi, urabitekerezaho iki nk'uko Innocent yabisabye?
Iyi hehe kwitabaho, yabikoze kwitabaho, iyasaba imbabazi iyi.
Inosa urumva
ariyo. Ahanda ngiye navugaga guverinema iriho, ni ukuvuga ubutegetsi buriho, kuko n'ubwari buriho nibwo bwigishije Abanyarwanda. Ubwo ubwigisha Abanyarwanda nta buriho, ubwigisha Abanyarwanda ntabwo buhari. Kandi wajya gushaka ikidahari ukibwira ngo gikore ibintu, ahubwo wowe wavuga uti aba ngaba bariho, ubutegetsi buriho, ni gute bwakosora ibyo ubutegetsi bwariho bwakoze? Kuko ubutegetsi bwariho bwakoze amahano, ni gute? Ni ukunguku nye turi kubikora, twigisha ubumwe n'ubwiyunge, tugarura amahoro mu bantu, tuvura ibikomere by'abaturarwanda. Kuko icyo gihe ku kibazo wari ukibajije nacyumvise rwose, ariko urumva yari ibintu bizana confusion. Ntabwo ari byo, kuko ntawavuga ubutegetsi butakiriho. Ni ubushya, ubushya ntaho buhuriye bwashize. Ntiwasaba ubungubu ngo bukore ibyo ubutariho bwakoze, ibyo ntibibaho. Ahubwo wavuga icyo abangaba bakora kugira ngo hatazagaruka aya mahano ni iki? Ni iki byabakora? Ni izihe nama wabagira? Ni muri ubwo buryo twabivuga.
Ariko rero hagati aho ngaho Jean Paul, wowe ujya gutangira gahunda yo gutanga imbabazi no kubyigisha, n'icyemezo wifatiye ku giti cyawe wowe wenyine gusa?
Njye n'Imana yarabimbwiye, najya ubwanjye cyari byananiye, Imana yarabimbwiye mbanza no kubyanga, noneho nyuma ingurura amatwi mpita ngenda niruka ndabikora rwose. Ndakubwiye nta n'uwo nabaje, nta nagishije inama, naragiye, nta n'umuvandimwe nabwiye, babyumvise hose ku maradiyo nk'uko nabigenje.
Wibukije Abanyarwanda wabitangiye ryari?
2007 mu kwezi kwa karindwi Nyakanga niho nagiye muri gacaca iwacu aho mvuka, hariya mu Matyazo hari inama ya gacaca, byaba n'ibya gacaca yari bikiriho. Turagenda navuga nzangwe no kuvuga ibingibi, nababwira sinababwiye ngo ni ibyanjye, narabwiye ngo dore Imana uko yambwiye, navuganye nayo rwose, nababwiye yambwiye, nabahaye n'umurongo wa Bibiliya Matayo 5:44 ku mwanzo wasengera banza wasobera abanzi babo. Sha ndabivuga aho ngaho, abantu barumirwa ko muri Rwanda babyumva, bumva aramba hano, abandi baravuga bafite kuri ibi n'ibyo. Nuko byatangiye tuzita twiyunga n'uwa wishe ababyeyi bagi, turagendana, turanasangira, turaganira, dutangira nyuma nyuma yaho dutangira n'ibiganiro kuri radio ndetse dukorana conference ya mbere 2009 kwise ngo kubabarira intambwe izana ubumwe n'ubwiyunge.
Aho ngaho nagira ngo nibutse ko aho ngaho wavuze iwanyu mu Matyazo ni Butare mu ntara ya Majyepfo. Jean Paul Samputu rero ndagushimiye cyane.
Nawe turagushimiye, ahubwo ni wowe ugomba gushimirwa kuko niwe utumye nibura ubwo ubutumwa bujya hanze.
Yego tuzakomeza. Mugoboka Nshure FM ndagushimiye nawe.
Namwe ndabashimiye.
Muvunyi Nosa ndagushimiye, Imana ikurinde.
Murakoze cyane Kamilinde namwe Imana
ibashimire. Twiheshe agaciro, twumvikanishe ijwi ryacu mu kubaka amahoro, ubumwe n'ubwiyunge. Abanyarwanda turavukana tuvindimwe turi bene kanyarwanda. Yego turi bene mugabo umwe, nimuze twunge ubumwe dutahirize umugozi umwe. Kwihesha agaciro, twumvikanisha ijwi ryacu mu kubaka amahoro, ubumwe n'ubwiyunge. Rwanda turi amaraso mwe, oya ntitugatane, icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Uwo ni umurage twarazwe na basogokuruza, ntituzatatira icyo gihango.
Kisongera kudutandukanya,
twamenye ukuri.
Turabavandimwe nimucyo turandure ikibi.
Tanye, tira komeye, yeah.